forever. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Kwa nini kesho? Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, anonane man, uskami section, uskami section. Ha, favet in safe, uskami section. Yani, tanane in safe, uskami section. Niachana na my minutes fam, new deal na my seconds. I'ma open a bad intention, funga mdomo uscatch infection. Niko stu na my bro wa my, my shining start na jisi kwa telly. Tomorrow kuna brighter days, just wait, we gon' fly on a heli. B-boys na switch my celly, upuzi ya uskin ndo spendi. Unapenda upendi, baby girl amefamba la semi. So nimekuwa busy kwa block, ukol sana na pigwa block. Wezi pata kwa your stop, niko studio na record. Busy kwa block, huh. Kwa nini kesho? Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, so, anonane man, uskami section, uskami section.
Baby girl, I'ma get you the Prada, cause I'm proud of you. You know the way I adore you, girl, I'ma adore you. I want cash, see a million views. It's back in London, I'm making moves. Baby, I'm a baby goods. Baby, I'm not school my goods. I'm not LL Cool J, yo, but I'm cool with it. Two chains on my neck, silver and Billy. She got legs on my neck, yo, give her sexual healing. Babies are out here tripping, they can never have man simping. And I pen the designer Versace, Prada, Louis, Gucci, 9 to 5 jewelry. Na Boca, Bayern, Munich, Ki German, Fast and Fury. Na Void, my case, like jury, cause trap, I'm making music.
Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, anonane man, uskami section, uskami section.
Kwanini kesho? Skia, best trapper, wow.
Favet flavor,
turn on,
MRRIGHT.